Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nungil jire to bogi janaga fandu hala Mamadou Samassi ko jamwali sakrabe hedibe. Jikana wodani demal hikka 2024-2025 no holtiri ministre kumnyodo demal tiagal ko mo darnoy ko dalle office Niger ton. Ministre jande leedindi darde yimbe teddinde sambet ania sottingol lo wattu jandeji kala yiddudo ben seria donate do mudut e wimako. Sabi ke wallan jam li deda yogaje lamode de jokolbe hewbe notugo dun no hebude golle to sté Niger tour no benda naji be donata le boli di dingon sema kawru arimi hande bete alkamsari 3 octobre 2024 bismillah sakram alhal demal hika 2024 2025 le office oh na fewi san berna yontere jabbiende dun do hulita wonande ardibe be wattu garangal latu mabbe tun min si kumni do demal Daniel Simeo Kelema e berju ciagal bondan jam le nukuji kewde leedindi demobe marobe ndardi lamkobe be wadde fabaaji khalifa guita wonku hebane ka da faysango Ousmane Nyalibuli e Alcissé
Abdul Karim way darago e Drissa Asuba yoremobe wambe ko kiri e masina e koliti en koni hakkilo mabbe do kabar ndungu hika o
to amen o masina do golleji bangal demal ka no wordi yardani ana mujji tawede wom tiddalaji yogaji di min jihi bangal hebugol amen angre o fu min tajori ka ko hebete hikka ko ka buram rowande ko munko min bawa wiide demal maro hitani hikka ka latto hunde ko kunnata berne angre o heba ka ede wakati mudum rafi denagu o do darne mudum ana
hen batte mudum ministre kumeni do demal le noku office di Niger o waltini hakkilaji wide golle de makonde wadane ko way fu yalla ndungu hik o anagasa Daniel Simon Kelema
la grande pluviométrie
to mongo kebango hitani hikane komi muini fa hada ndiyan dam ilude nukuli yogaji ko ka hebay lawul dum latke sababu munude gese le gelle kewde kudde ngaroje du nate gese yogaji poli jaroji gabbi kayndu mata madon gollirgal mawdo kumani do office di Niger o ana wondi ranade dum
le fiji Niger
fay etawede di titallaji anangodi holiti weltare makko en dungu o wondi e gasirende hikale onoku Daniel Simon Kelema men sirku men do demal
ya kawere amka fewde e demo be ni ngadam midum kambe woni ngabbe ko be bayi fu di kolle majum yalla leji di ko hebete mudum ko an heba latade ko muddi demal hunchure yarde yaso ko hebete mudum ana muddi ga hawalu do an han ko teddine li
hen
holtindi wida demal direction générale de l'office de Niger fanda mudun remude hectare ngaji ujinaji temeder e chapande nay e temedidi e chapande jetti e jeddi ko jonnara hebede yo ton ngaji ujinaji temere jena e jeddi e temere jetti
sakrabe tuto haklaji modu kabar jamen bangal beba Facebook en X en Twitter kido men sotingol futtingol jandeji hikka 2024-2025 kan jukiti hebinde halale leedindi den jangnobe yogobe beltanal fika do anni on wattu o lamibe jandebe wadi gidali kala be fewde kala jangnirde ben pudube jande ben wattu ko nyande mudu den do alima yetara won ko heben ka do fason Ousmane Nyalibuli
e wi communiqué gotama ministère humaninde jande wadi ciudi l'école yogaji jande ley leyre puditi jande go o lewru octobre ndu fay etawede bantingol tafan uditingol école ley wi nanande kanan ko be ciudi l'école kolti mettimu ben e ngol uditingol e be darte e di ciudi l'école teddina dabere amane ley communiqué kolita do chapantati lewru septembre jabbe nondu holitinde wiide du ministère nde darti e kanan ko be académie ngaji kolita don ciudi l'école di teddina nde dabere dun an way latade sababu fadi ciudi l'école njukke e ko holita leynde windande ciagal dun holitinde wiide ngol bantingol uditingol l'école musel en janginobe ciudi l'école di ngala e wi lam koliti metti mu ben do majjun e le hala syndicat musel en janginobe be ngala e wi lamu e kolti wiide benani nde dabere ngol bantingol ko nawibe sanne horebe o syndicat kolti metti mu ben wiide lam o baminde dabere tawe haltiday e fe goto dun ko metti be micintinde wiide nyalande heeri kolitande l'école bantata yo nay lewru novembre warorundu
wulta wido bonndaji fewde roobe ben rawanen ben benda be hikande hewi hewi sande dina rawanen 2023 den unyaaji sappo yo ben e ko yobi ngon taykadi e wude janvier warde mai 2024 dido jatteji hulti dun woni gollirde humaninde ben ewtade bonndaji do roobe ben gollirde bilinde e gollirde wonde nations unies woni FPA non no talkundu hulti wide rafndenagu beedi tidinde kabar mudun kedanna ko me hore wona du fostango Ousmane Nyalibuli
ley tongande nde holitama wiyede yanngoji dewlu SMB e torraji bangal hakkillo woni torraji ɓurɗi waɗede ley himɓe temedoron fuu capanɗe jeenon e jeɗɗon yo rewɓe ley ɓen en du temedoron e muɓɓen fuu sappo e jeenon yo ɓiɓɓe rewɓe ɓe kiɓɓina duuɓi sappo e jetti région ngaji ɗo torra muɗum ɓuri matede yo gaawo menaka e motti ɗo guɓe joguiɗe kaɓorɗe nawrtoto rewɓe wadde ɗi torraji winnane nde holiti wiide du guɓe joguiɗe kaɓorɗe gonɗe e région gaawo e Tumbudu ana gaɗa yanngoji ɗi torraji gatteɗi fewde e rewɓe ana gaɗa ley wattuma rafindenagu laati sababu hadde ɓe himɓe yottade nokkuje ɗe kasindini ley temedoron fuu e ɓe rewɓe ko ɓarto capantaton e jeego keɓa yottade cuuɗi dogotoro ley balɗe tati caggal ko ɗi yanngoji gaɗa fewde e muɓɓen ɗumne ko latto sababu faa ɓe keɓa ñawuji naadu ɓamde deedi ɗiɓe jelaki caggal ɗum fa yottaki feccere e ɓe rewɓe du woni heɓɓe yottade bangal daranagol saria ley maɓɓe noga e taton tan ley temedoron woni heɓɓe faa birede bangal keɓal timmode ɓeydugol almusaɗɗaji bangal hakkillaji dow haɓugol e torraji gatteɗi fewde e rewɓe fa yottade jangininde dogotoro en dow daranagol ɓe yanngoji gaɗa fewde e muɓɓen limtama ley e nde windande ko wawi latade dabere naɓugol yeeso jaabuji yanngoji gatteɗi fewde e rewɓe ley mali
kewal jam mayuji ne jogiti ley leydi ndi ley bamako ɗo ɓen deɗe kewɗe ɓen boli muɗum ani heewi jam ɓen mayo nigér ngo alahaali laati ko sababu jokolɓe hewɓe naturki ɓen lumbude yimɓe leyɗeɗo deɗe yalane heɓe den ko heɓe watta e jiiba mum en darman maga darno kewɗe leyɗeɗo nokkuji leyɗiɗo nokkuji ɗi wonko heɓanene kadi fastango usman ñaali wuli e alsisi
sebeni koro sukaɓe jokkolɓe ko yaata sappo ana dari ley ndiyam joddiɗan fa koppi muɓɓen ana nangodiri juuɗe ana kolla himɓe ɗo ƴaɓɓirto yaade bammata foloni o ɓinga adamako ana taykitadu ley deyandeji goɗɗi ɗi ilameje naati ley muɓɓen fa ja ley boli ley deyande cité du Niger kana naata ley laana sukaɓe jokkolɓe hono Suleiman Kanta batte muɗum ana wondi e donnuɗo laana muɗum
joni woni arande en lumminde yimɓe e laana du goudron miɗo balla yimɓe yallana hewta nokkol to yiɗi yaade saabi Allah tan mi gaɗɗirta ɗum koy saabi min fuu miɗen tordi hande
gonga ɗum fabugol noon ka Kanta holliti wiide ana heɓa hen seeɗa ko watta e jiiba muɗum
won kokkoɓe temeɗiɗi wakkati fuu somi lumbiniɓe won kokkoɓe ko ɓuri ɗum e hoore misalu keeña won gorko mo lumbinmi temeɗiɗi o hokki kam neɗɗo ka wawa salade ko hokka
e de laamu o kañum ana wondi wadde immadaraji e yaltinde himɓe jooɗiɓe leyɗe nokkuje eɓe darta e jamare nde jalta leyɗi galleji kaña e nokkuje ndiyameje daroto
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wadde dokkal kadle kiɗɗe ma sa paɗe kiɗɗe yo tawagal ley galleji meɗen ka sato ɗeɗo kadle ma paɗɗe tawa wawataka fe nawtorade yalan ɓeydoro famu laali tangara wonko heɓane ley zoum sir keɗan fastango usman ñaali wuli
mawniraɓe meɗen yogaɓe wonɓe ley galluji ɗe ana nelda kadle muɓɓen kiɗɗe yaade wuuro o caayu neldugol ɗum yo wadde fa miñiraɓe maɓɓe na denɗiraɓe maɓɓe wonɓe ley ɗe nokkuje ana ceeyo kaali majjum wonko haala muɗum wawi haalede denɗam gorko noddirteɗo bala gonɗo lika pital ngal ana saayi sanne kaako metti ɗum ana fanɗi ko neldata kulle mbawɗe nawtirede kasen le uditingol école ko neldi wuuro kadule kewɗe kañe e paɗe min e dendiraɓe an heddiɓe min kuyino sanne min miili min kaɓɓitoto hono ngallunkoɓe ni yaade l'école ka min paamay min anda bala komin uditi botoru nduɗum ɗum juuyi min sanne pantalon ngaji en chemise ngaji o neldi men ɗi nayeji fa mbawa ɓornede julɗe e ceekiɗi ana hen du base ngaji nayeji ceekiɗi paɗe ɗe du Allah monnen miñan gorko saka ɓamnoɗo paɗe basket kañum fuu ɓuri mettede ɓorni paɗɗe o tawi omo yaaɓa leydi wala fuu ko woni ley majje o tawi tan ɗe paɗɗe wala fuu ko ɗe nafata kasen a bala min miilino heɓude ko hanti ja wala fuu ko o neldi ko nafata sakkiraɓe ɗo mbawi neldude kulle ko wawi yettede ka pamon tan sini on neldan tina ɗon neldon ko nafata
min nani min paami usman ñaali gulli sakiraon pawi ɗo kattene kabaruji amen hande ɓen fande wawi heɓdo ɗo kabaruji bembal amen whatsapp numéro 75 99 76 19 ne wawi heɓe ɗuɗo bembal amen maggal ngal kadi hello facebook banggal punafun yo 37 321 mere mere noon ka famɗi foof buuɗi noga tawi le téléphone joomu ɗo sede yewtere meɗen magasin yotere men kadi ben ana yowi dow kabaru cellal nder no yowi dun mbiyen kabaru ñegeje gonɗo le nokkuji kewɗi galluje so le lumoji so le gollirde so le jangnirde kaɓɓo ko ɓuuri hewde nokkuji tunuɗi sanne yalla mbiyennani ɓeɗor famo dow kabaru laaɓal majji e wi dowtere en kanko Fatumata ko jowo ko heɓenen keɗɗo festango min e Ousmane Ñalibouli yo en ñalle joom.
Tomi korobugu le komin tata obamako jama ani hewi le mudun fa ananyo indira ka le ngolumo nyegere watere tan woni ngodunde fa neto nato du budi sapo woni kwa hane yobude kanon chanan maire wana non fuwari nato bele maire anamboito arafi chanam ilum gul maire
nyegeje de lakmintaki nden budi joi wano ka joni yo budi sapo tunisan chofi mun tata yidifufi le mudu waw sambine nyawuji nukufurwa yime ngonbe le lumo fa yimbe le iroba nukujigudi nafanga don tunu meru o udi ero nyegeje de sabi raf yubugul usuruji ntitan sanne
ay fangoji ikaybo nyegere de Amadou Dukure faditi kanko holti wi de na tobbe woni gala taguji lobbi
nerede bako
grande wotere labbina me dedo nyegeje nyande fu kala watu dun tawa didi kewi hultan patron o yalla de ko nyeda le mudu le lumo sorbo mi goni mudu kambar dun ya fufu ne duka e yibbe le yobabe lotan fay hibinta minta chapantati ayan ko fufu tuni kase kado tidalam jogi loti fay o yali yow fu anni tunni kase
nyande watere tan woni kono ko olote tawene dunken ande bangal channel kollitiwide e nokku jana kan lote de wattu fu no himbe natirta e jaltirta docteur Amadou Adama Kone ke yaado cenam le ministere humaninde cellal e cenam
au niveau des lieux publics
le nyega je furuba ko min darata yimbe yo pati yawta notorobe nogo yoma nogo enjoy cenam mudun dun famdi fu kala balde didi lutugul nyega je de na yobbi do notugo mudu tatu jati alhali hawaluji
cenam nyegeje yo tidala du gondo le galleji te himbe hewbe goni le mudon le leydi meden di kedena di seda foji yuridi en kay e tominya
ne woto
mi ngeni tonya jam ne jogi tonno nyegeje furuba bete kidi fuf ni lota de dugabe be muta fe nokuji de tunni le nyegeje de den latti sababu hebre nyawuji yogaji nokku do gumi lokasom ni baral nayo noto tobe nyegere wote suni dun lota ga satu fuf nyawuji mudun timata
sini de nyegeje laba nawtor tobe de ana bay hubde nyawuji dun holdi wi de docteur Amadou Adama Kone
be distance
nyawuji hono reer dugur e honande mun en nawa hebe de lek nyageje de denno yimbe tinno welta taguji mabbe anda wide moodi nyawuji di don hebete denno suni cena mudum cena hore yibele hisan e majji
fahimbe kebe denno e di nyawuji docteur Abdullah Maiga andin do kabaru cenam le suudu docteur hopital Gabriel Touré holiti en dabreji kan ite dinede
yimbele galla fi ni basabi ndena gonbe le nokku goto bangal cellal pat fi rabondirde an hani nyegeje de lutte jam e samude tafu cagal mudum wiccude hen jam odizave madun grise
kolati fu service ngaji yogaji ana ngada e bawde mu ben fu yalla nokkuji mu ben ana laba ko way nafude golla e mu ben le majji ana hen école supérieure de journalisme et des sciences de la communication dum won kolti en wiide secrétaire général au nokku Mohamed Jara
nous avons des toilettes
nyegeje hertanade gollobe gundo ana waddu nyegeje hertanade sukabe lukuy e gardien gollude wotere bama yalla hinade cenam mudu suni jandeji nangudi kabar mudun dum cente hore kala wattu suube tayki tundi le nyegeje de kinoto labal mudu
holtindi wiide tidal hebugol ndiyam ceni dam ana wodi du le nyegeje forba farde di tidalaji kebenede jogala dogotore ananda ta hibe mbaylta taguji mu ben yalla ana keba ngurdam lobbam